Zaki hii safari niondoke mwenyewe. Oe nontakuliza, oe nasi no way. Even in the dark, tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwambie hii story. Toka day one ilivyo falling. Siku iwezisha bila calling. Siku mzima sitopiga story. Nikaanza fairy love. Nafsi zikakutana bila hata kula. Sisi tukashi nikaanza fairy